Hatch Brains.
Wine or Die Music.
Mr. Bits.
City Dream
I
Boy.
This forever. Struggle is free.
Akera kumajana nyuka kumunana Samanya struggle na chala papi kwaya jikomia Holuna kuna lini no kumuja mochizikiza Haja chache mbuga kubwe kitagala Paga mpana mala walo uzane sente nafuna Kumbe ringa geyeno juma nina yote kuta Sente nebubana zomu bunge raziba tezimbala Mburi mburi mungu kozo kusizira chengu manyiko Nejesima nyinebu za kwaya bachi manyiko Akagwala inzikiriza nemu ya basinga ko Chufola vana gonda rensi Yesu Kristi ya kwatako Tugwa musubi Nebo chiribanga chiribugi Uja kubanga wakabi Fukabiro sabe katonda Ome kwa tobe wakabi Uja kubamu wanguzi Neboba kwe uguni Achibrezo wakabi
This one Struggle is free
Tupo wale mera koja kubamu
Struggle is free
Never give up. One day you succeed. At your brains, our all in forever. Kaboom!